Anche, anfa, amoke, ani l'Amérique jamana, mouba nyanama, ne adusukun tuka in kosebe kata mau fanfe, de bolin flenye ambuloni, nkera Colin Powell ka sanga chikanye, akademaya, ani asoma ufe, bololo srauka. Colin Powell bangira avirikalot li durula, samba kile, ani keme konotoni bisaba ni wulun fla watila, Harlem, New York sigidala, afache, ana bamsu, uluche, Jamaiki jamana diuni, munu nana tungala dinyala, l'Amérique jamana ka. Aye, akademsenya, anaka kalambela jelinke, New York marala, samba kile, ani keme konotoni biduruni segin watila aduna sordasiala aka sordasia ufini dali watila ye ablakata almain klibia fafe jamana kan aye chekseya ani chegele yangira kosebe l'Amérique jamana ni Vietnam ka kelela mi sefe adugina kosebe Colin Powell chef d'état major koro ani general jalanani tiba ye barake l'Amérique jamana tri nani nyona di kafanga konana la selike bako kafola Colin Powell ye ayere majanya kosebe kabo politiki sraula ewa ko ukunya ukera danaya ladria ani ni barika toko solie abulu ko de kerafene sababu ye kadana ya badi ama l'Amérique fanga bulu kono nana samba kele ni keme kono ton ani bi kono ton ni kele watila golfu fitne ani akele kofe mo chama kadana ya tumbla la aka buya ani karama kono nana kosebe ay wafuka la nike afe kaka akanabo l'Amérique jamana tiya nofe nga ama son ka jamana tiya cheboya nini akafini tiya segena sinyebo kofe president George W. Bush ye wile bla ama ka sugandi kake l'Amérique ministrie nimbe l'Amérique jamana ani jamana wera uchiala nyana bola la aka atlinaw munu ni demokratu kuntaka suru nyokona kosebe kera sababu ye ka danfaradu ani parti republicain tonde to uchiala la hakaja aka u parti republicain mou utumbe wasoni aka danaya anaka ladriya ye kosebe samba fla ani tani nani watila aye afoko ne koni ye parti republicain tonde ndi ne atlila parti republicain mou mou bene na kosebe katame parti demokratik mou ka